Tumbali ni shy spy tena toka nimetoa tatizo na nita the problem. Mtoto mzuri kama nandu na mwachaje dilema. Niko studio na mapishi mpeni mauzui wema. Mtajua mjui, mtakuwa mkui. Raundi hii na kichafua na ili dafu wa mfui. Tukifunika mfunui, washamba msumbui. Yani mnunuliwe pombe mpewe na supu wa subui. The path that I've been through, deal that I'm used to. Dada zako na nilia tu, mafioso inji level hizi utazisikia tu. Watoto na pretend to be thugs na magang. Mwisho siku, need drugs na magay. Bata bata pesa zenyewe za vunde bei. Mtagonga mwamba mkidhani feri kuna way. Stui mlitoka vipi naona gafla bin vu. Kanza kushika chat naona gafla bin you. Meshindo kulia mikono jie mtaweza migu. Ndumana mefuria faster yani gafla bin poo. Nefanya game dema better than you. Kizazi kipa cho rap na leta flavor brand new. Nimechafu kwa damu utasema live on my you. Ha ha, I ain't worried about the thing paka. Nikiwa Kenya na bona sungura King Kaka. Nye usiti Wakanda, Black Panther. Kupone takuwa nguma na hii ni kanzi. Daily rap, no sweet talks, anga easy. Wanangu wa kina ndoni mpaka Bronx na machizi. Phone line block, coast ya mangamizi. Meshuka na ya chafuri ya jangwani si breezy. Kalapina, na B Coco. Bendera na pepea tokea, mi mtoto. Nimeanza fanya hii tangu wa wapajui koko. Nimewafundisha kutembea na bado hamzijui chocho. Loco, international. Nenga mtu mbaya wapeleke habari. Moto wakuotea mbali. Navajoma rhyme kasi ndano kali. Shumba pande kwa wakana uza fish yombo. Nikute nimechila unanyonga kitu nondo. Pima wone nava kutapikia mbichi nyongo. Maria laugh na meditate bitch bongo. Chagani old motion, mixa mixa rombo. Nimezaliwa bombo, navuka boda longo. Cheni fake dongo, sina damu ya kikongo. Mabraza meni mnalala sebleni kama vyombo. Chia, chikuma. Ibra 50 save. 7-7 Diamond Dash Double MG Muchiche Makunyanzi Gang, Gang, Gang.